between sir onipabo empire ebusa honamu enioma ana honhum nioma no onyakopo yi honhum nioma no ano ntentem ese honamu nioma no erade yesu o se momuhwan na deba ebusa no paa no a obema ne boba ana ase deba ebusa ne fisha obema no nyanya nchre scorpion se mo amuye enipa yi mpo munim sade ye de ne papa e ma ye ma ti heyi empre dodo ase na mbabusa mwa nyankopon no honhom biibi a ode meka memo emphasis honhom biibi enti abi abiribia da ye bo mpa ye busa ewrade enioma a ye spiritually oriented no ewrade yi ano ntentem topa efri na de ekọ no se wadwen kire se bo mpa na ewrade nti a change on Bible focus. Nemane nye spiritual in nature. Ube huse, obeyi anon ten, 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 the amount.